Get free music on mdundo.com.
Attention! This is Daddy Mod Records.
Mawazo kanshangaza divikwazo vilibuka nikashtuka na nikajua nini chanzo liniteka poesia ukanicheka nikilia kwangulideka na ukasepa sina mkwanje nkaumia sipigi pamba najua ilichangia ukanitenda ukanitenga di miradi yangu yote ukaichukua for the beach you've become lady I never ever wanna see you undo muda kuongeza bidii tu. Yeah, mapenzi ni polikizo yanachosha. Mapenzi ya ushenzi na matatizo yakianza unapumbazwa na shamiri kwa furaha. Yakiisha yanatisha wezi mili ni kara. Nyumbani kupenda kaa, superstar wa mitaa. Na kidogo nilichokupa ulikwenda kushindia ba. Ubongo upate tulizo, nisiishi kwa viulizo. Kwenye moto wa mahaba, wenye raha na vikwazo.
Nisada pigo, kuhisi ulimwengu wako, si mwengu tena.
Ambapo hakuna suluhisho ni dhahiri hakuna tatizo mapenzi kwele na tesa ndo maana nipo likizo nimechoshwa na mizozo kukicha ishi slambi tena matatishi kuishi kama vile war zone war is born so tanga molana ndo kayaumba huni ugonjwa na pia uwezi jiganga na jipanga haya maisha sinye disco sababu sapa mapenzi linifanya mini lose hope. Yeah, ridhiki mafungu kumi kwa saba yero ya paka kudata na mtoto wa shuni mtoto kambemenda wala huku mjali tuwa penzi unapewa pesa unasepa ukona tari kwa sasa staki stress nipo against asira na wivu sitaji shari tangu nimekufuma guest mwili vugu vugu huku penzi moto moto ndoka nifanya mini date toka enzi za fungate na sali na mwomba mungu huku lisha na zibless haba haba full kibaba bado maisha na yeset. Mwisho wa likizo sija ujua na shukuru ilhali mimi napumua matatizo napungua.
Sada pigo.